unapokwenda nipo. Ote amor, ukirita mama sita naitika, sina ubishi wa kubisha. Twende wote fly in Costa Rica. Masiku danganye wamepita, wanazusha jo unicharaze kama kita. Twende wote fly in Costa Rica. Palipotandika baby unashona, unanishona ye. Nafurahi maisha yangu kuwa nawe, nikiwa na wewe. Palipotandika baby.